safe. Safe when I'm walking. Safe when I'm working. Safe when I'm walking. Safe when I'm working. I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Safe when I'm walking.
I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalamani burudike. Safe for the weekend. I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalamani burudike. Safe for the weekend.
Kila siku ni noma ukisikiza radio. Na ukicheki runinga yote ili utacheki kuna watu wameanguswa jo. Usalama umezorota jo. Utumishi kwa wote hakuna jo. Ndo my boys wamebeba pistol. Toka Kibera Kayole Mathare na ghetto. Hawajali kahuna kitu. Utacha walenje kibeti mavazi na viatu. Ndo next time ubebe kitu. Polisi ujaribu kufanya kitu. Yo kitu baya ni kutuma watu. Watoto naribu na kuwawa kila wakati. Hawataona umri wakati. Watoto wanaribu na kuwawa kila wakati. Hawataona umri wakati.
I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalama ni burudike. Safe for the weekend. I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalama ni burudike. Safe for the weekend.
Hold up, gunshot, gunshot. All this killing got to stop. Gunshot, gunshot. Mr. Officer, don't shoot. Yeah, gunshot, gunshot. All this killing got to stop. Gunshot, gunshot. Mr. Officer, don't shoot. Toka North East and the South Coast kwa ocean. Tunadai usalama, did I mention? We want to feel safe when we walk in. We want to feel safe when we walk in. Tunadai usalama. Tunadai haki. Yeah, tunadai usalama. Si unajua tunadai haki.
I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalama ni burudike. Safe for the weekend. I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalama ni burudike. Safe for the weekend. I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalama ni burudike. Safe for the weekend. I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalama ni burudike. Safe for the weekend.
Safe when I'm walking.
Safe when I'm walking.
Safe when I'm walking.
Safe for the weekend. I wanna feel safe when I'm walking. Safe when I'm working. Nataka usalama ni burudike.